Yeah. Doang orang.
Only his bro.
Doang orang oko under arrest. Yese konzo li dinya game mbele ya press. Yese pili mbono li shoot ya mbele ya mhesh. Siku sorry li kwa plan yangu niende sell. Juni sipo ama rappers awata sell. I swear noise nime making a schizo di hell. Nikos nime chimba nzilo nuka caramel. Kelele mwapa kicho daily. I need a pastor man. Wanani look up to. Haikuanza sai. I think ilianza nkiwa kidato Muranga high. I was the only one who knew how to roll and why. Juriza tungia forte if a leon daily die. Liza odi mbono na chananga jaba. Odi mbono na setingi wada kile tenu kwa mashada. But mbona mjuli zangi maswali kama odi we ni star. Na badu jai shika hama. Ile time tuko mashona kwetu sijai hama. Kile time tuko kwa mbulu na kia tumeinama. Industry mejama nyoka fukio lumbu sana.
I don't like wasting my time spending days just shaking people's hands and smiling, taking selfies. Feels shallow to my existence. I have a lot more to offer than my image. I don't like being used to make people money. I feel sad when I'm overworked and that I've just become a money-making machine and that my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. If you are looking for fame to define you,
alinivutia tenje akaniambia haniamini. Sikuizi yo piga tenje kunishow me ndo this shit. Azum feature angle we fine. Nasiati zimeriat nijuko previous siphon liacha rappers wame wet. Kwa mongo kile time afikra kwa ni left ndo nini. Juu kile time iku unfair na kasi voni nini. Ungweni macho BBS ya kusaidia maskini. Unganishe nunganishe sana sana matajiri. Ndo mnilete lingana ndo mgapi new voter. Jenye car life is a bitch yangu iku na dhutha. Na yuka fine kidunga booty shot za mtumba. Marapa wana degrees ukujadvice kwangu kwa nyuma. Ati how do I flow na demi yaki ananyesha. Odi how much power. Verse 60k wake and pass a fuck fame. No no don't ambitch one on a die kwa sasa. Kama lipi any usu Mrs. Kiangi kifaransa.
Always we meditate. It's the low-key. Always we meditate. It's the low-key. Always we meditate.
Economically inaweza bonga juu yake when breaking bread. Lakini sio ni point ya kumsengenya time aliko sell. Jamaica mgeto na aminio ni mushene. I wish ninge join demi yako buda before ni pay. Sorry man.
Only his bro.
God forgive me.